Wana wange wokola wekume era werinde wangu nkwagaliza omusajja w'obuvunaanyizibwa akufaako era akukwagala.
Nsanji nsanji oh nsanji nsanji mwana wange eyafaanana kalanji nze nkutya nnyo kulokemebwa balenzi bakuno amatoga ggulo owulira ebigambo bya wano ne mbatya nnyo laba enkenene zaabaze wano bwezengera onogooka bula abayala bakuno okuwona wango wanga wungule kira babanga tannalya ekibuto kimulebera omwana wango wango wanga wungule kira babanga tannalya ekibuto kimulebera tabangule dubi atemo nampachi kanga tabangule dubi enyimba za daddy kanga tabangule dubi zizanku za musi kanga tabangule dubi ziimbe mwana gwe kanga tabangule dubi
ebintu byansi bigende kompula abantu abasinga mitima janjaba bazwakidde balunduka ng'embwa z'okukyalo nsangi otandise okusuna ebbeere otandise okupapaaza wegendereze empisi ku social media abakunyigira amaaso bagendeko mpola abakusiya bagambe aga ab'emitale eri n'ab'emitale eri mulabule ssewaziko yafukule kuku ne wangaawulire oyo awungule kira
tabangule dubi atemo na mpachi kanga tabangule dubi enyimba za daddy kanga tabangule dubi zizanku za musi kanga tabangule dubi ziimbe mwana gwe kanga tabangule dubi wanga bakumuyigo wango wanga iga nemboge yebango nawolofu ya mulema yebanka wangwa mwekweka mbukwate chiriga koye wango alindabira wambwa
muno temuli wambwa muno mulimu wattiga muno temuli wambwa
omwana wango wanga wungule kira babanga tannalya ekibuto kimulebera omwana wango wango wanga wungule kira babanga tannalya ekibuto kimulebera ab'emitale eri n'ab'emitale eno mwenna ndibalwanya kanga tabangule dubi ab'emitale eri